SBS Radio.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in saraakiil Sacuudiyaan ah ay bilaabeen inay sii qorsheeyaan dilkii suxufi Jamal Khashoggi maalmo ka hor inta uusan ku dhiman qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Madaxweyne Erdogan ayaa ballan qaaday inuu bannaanka soo dhigi doono waxa uu ugu yeeray runta qayaxan oo ku saabsan dilkii suxufiga mar uu khudbad ka jeediyey baarlamaanka dalkaasi waa Turkiga. Madaxweynaha ayaan bixin cadeymo cusub, laakiin wuxuu hoosta ka xariiqay dhacdooyinka ka horreeyey maqnaanshihii Mr. Khashoggi ee 2 Oktoobar. Wuxuu sheegay in saraakiil Sacuudiya ay bilaabeen qorsheynta dilka suxufiga dabayaaqadii Sebtembar. Hadalka Erdogan ayaa liddii ku ah hadalkii Sacuudigu ku sheegay in Mr. Khashoggi uu si kama ah ama lama filaan u dhintay kadib markii gacanka hadal uu ku dhex maray isaga iyo saraakiil su'aalo ku weydiinayay qunsuliyadda dhexdeeda.
There are indeed strong signs that the incident was not a momentary issue or a momentary result of something that erupted on site, but rather
runtii waxaa jira calaamado muujinaya in dhacdadu aysan ahayn mid si kama ah u dhacday ama natiijada dhacdo qunsuliyadda ka bilaabatay oo si lama filaana u dhacday ee waxay ahayd natiijo ka dhalatay howlgal la sii qorsheeyay. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in 3 qof oo Sacuudiya ay Istanbul yimaadeen maalin ka hor markii Mr. Khashoggi la waayey. 3 qof ayaa howlgalka ilaalo hordhaca u ahaa, waxayna booqdeen biyuri goob duura ama jiqa. 3 nin ayaa sidoo kale howlgab ka dhigay kaamarooyinka ku xirnaa qunsuliyadda Sacuudiga. Maalintii xigtayna 15 qof oo isugu jira saraakiil ammaan sirdoon iyo kuwa baara dembiyada ama dadka dhinta ayaa galay qunsuliyadda. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in inta badan kooxda Sacuudiga ay ku noqdeen caasimadda Sacuudiga ee Riyaad maalintii la waayey Khashoggi. Wuxuu sheegay madaxweynuhu inuu jiray nin loo ekeysiiyey suxufiga oo ama iska dhigayay.
So another person who was given the impression or the look of Mr. Jamal Khashoggi with his outfit, with his glasses and the beard.
Marka waxaa jiray qof iska dhigayay ama isu ekeysiinayay Mr. Jamal Khashoggi oo xirnaa dharkiisii oo kiyaalihiisii garna lahaa. Shaqsigaas iyo shaqsiyaad la socday waxay diyaarad u qaateen Riyaad habeen barkii, ayuu yiri. Madaxweyne Erdogan ayaa ku amaanay maamulka Sacuudiga inay qirteen dhimashadii Jamal Khashoggi, laakiin wuxuu sheegay inaysan arrintani ka joojinayn Sacuudiga in su'aalo dheeraada la weydiiyo.
The Saudi Arabian administration took an important step by acknowledging and admitting the murder. And now our expectation from them.
Maamulka Sacuudigu waxay qaadeen tallaabo muhiim ah markay qirteen oo aqbaleen dilkii Mr. Khashoggi. Hadda waxaan ka filaynaa si hore loogu socdo waa inay dhammaan dadkii mas'uulka ka ahaa ha ahaadeen kuwii ugu sarreeyey iyo kuwii ugu hooseeyey cadaaladda la hor keeno lana mariyo ciqaabta ay mudan yihiin. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in baaritaanka Turkigu ku hayo arrintani ay sii socon doonto. Wuxuu sheegay in maamulka Sacuudiga wali laga doonayo inay ka jawaabaan su'aalo muhiim ah.
Why was this team of people assembled in Istanbul on that day, on the day of the murder? Who gave the instruction to these individuals to come to Istanbul?
Maxay tahay sababta dadkan la isugu keenay Istanbul maalintii ninkan la dilay? Yaa bixiyay amarka ay dadkan ku yimaadeen Istanbul? Waxaan sugeynaa su'aalahaas jawaabahooda. Iyo maxaa qunsuliyadda loogu furi waayey in la baaro maalintaas iyo maalmihii ku xigay? Waa inaan jawaabtaasi helno. Hadda maadaama ay caddaatay inay dil ahayd ama ninkaas la dilay, wayna caddayd bilowgiibe, maxaa loo soo saaray hadallo isburinaya? Haddana maadaama ay jiraan in si rasmi ah loo qiray in ninkaas la dilay aaway maydkiisii.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.